nkwa asɛm ɛbrɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ ubetie nkwa asɛm asɛm a mɛni da so asɛm a ma ahotɔ asɛm a ma ɔdaakye ɔmɔde aso bɛfo bibi ɔbɛn wɔ no wasɔ sɛ nkwa asɛm bredu ɛmsomfo akwa Hayford ɛna me ne mo ɛkyɛ asɛm yi Oyakopɔ nhyira wo sɛ wayɛ kra do sɛ wobɛtie nkwa asɛm ɛne deɛ mu yɛ mmɔmpae adɔmfo mɔbrɛmufoɔ pabo tiefo gya wo nkyɛn nakra nyina aba obie ne waba w'anim akɔkɔ aberɛ a wo nhyira no wonam w'asɛm so na hyira awurade ɛberɛ a wo ma ayɛ kra do bi yɛadwene yɛnte aseɛne hɔ adi kyerɛ yɛ w'asɛm mu warebieni ni sɛ wopie a ɛmu biara anyɛ ɔyeraba ɛda w' ase sɛ wotie yɛn awurade yesu deɛ mu ɛna ɛbɔ mpaeɛ amen nkwa asɛm berɛ ɛmsomfo akwa Hayford sɛdeɛ me ne wodi kaakaa ne sɛ ɛno na ɛnam Lifeway Media Ministry so ɛde berɛ wo onua asɛm a me ne wobɛkyɛ yi mepɛ sɛ me ne wo di nkɔmmɔ kakra fa wieyɛ berɛ ho a John na ɔkɔpii Patmos asase no so na Awurade Yesu Kristo oyi ne ho adi kyerɛ no bɛhwɛ biribi wɔ dsɛm ɛti aduanu mmienu yi mu ɛdu na ɛtie Onyankopɔn asɛm ɛberɛ yi mehu sɛ ɛyɛ berɛ a obiaa ani ɛnna ne ho so sɛ ɛberɛ a nnipa ɛfighte fo nnoɔma bebree ɛwɔ asetene mu ɛnɛ deɛ aba no sɛ obiaa ɛ sɛ obɛnya biribi ɔde ne ti bɛto obɛyɛ adwuma wei obɛnya sika wei ɔbɛtɔ kaa ɛde no ne adeɛ a sɛ wobisɛ obi sɛ so woayɛ krado a saa bere a ka deɛ na wohwɛ sɛ bebree bɛka se akyerɛ wo nti ɛberɛ yi da me mɛka kyerɛ no sɛ be ready time is running out yɛ krado na ɛberɛ ɛkɔ adentra saa bere nnoɔma nyinaa ɛdi wɔ adanseɛ sɛ nnoɔma nyinaa ɛkɔ na ɛwieeɛ ɛnɛ yɛhwɛ asase wo so a yɛate bi aman bɛsɔre aman nso yɛate bi ɛnɛ hwɛ sɛ nnipa funtum nsase ɛsɛ asase baabi a nnipa mpo ɛbɛnya nsuo anom no nnipa bɛakɔtu asɛe no ɛnɛ baabi a Onyankopɔn no ankasa wabɔ na deɛ aka sɛ nnɛ nsuo yi deɛ ha na bɛfa wei bɛtena ha wobɛtena sɛ ɛnɛ aka no nyinaa ɛfutu ɛti sɛ woka ɛdisɛm bɛtie aduɛ no baako yimu nnum a ɔka sɛ ɛfrɛ no sɛ me mɛyɛ nnoɔma nyinaa foforɔ ade foforɔ mɛyɛ adeɛ nyinaa foforɔ adentra kɔ sɛdeɛ nnɛ nnipa fom wiase na nnipa sɛ wiase no yɛde tuo ne bombs ne nnɔmanɔma no adeɛ yɛde kutia yɛ nnua yɛde sɛ wiase no nti ama nnoɔma nyinaa di adanseɛ sɛ Awurade Kristo mbaeɛ no ayɛ dɛn aso ɛhwɛ deɛ ɛsi wɔ Israel ɛne okuro bi so te sɛ Iran America wei mu ntɔkɔ a ɛkɔ so nyinaa ɔso mobɛte ako sɛm ɛwɔ mmeammeammeammea yɛte no bebree didan adeɛ bio na yɛretwɛn nti deɛ ama ne woka ɛne sɛ ɛsɛ yɛyɛ krado daa yɛhu sɛ ɛberɛ no ɛni hɔ ɛma yɛn sɛ wowɔ biribi no a ɛnɛ na sɛ woyɛ ɛkyena ɛni hɔ ɛkyena yesu bɛtumi aba na woayɛ prepared anaa baa na mpɛ sɛ mekyerɛ wo ne sɛ yɛwɔ nnipa wɔ nam yɛnsa berɛ bia o ɛno a ɛtwam nti nnɛ nyame ayɛ w'adom no amendment na sɛ woyɛ ɛyɛ w'adom a ɛkyena wode kɔ wuram so a wabɔ mmɔden sɛ wobɛhyehyɛ wo nnɔma yɛ dɛn ɛyie ɛde nti deɛ ame ne wo ɛka ne sɛ bɔ mmɔden aa ɛsɛ wobɛyɛ krado mɔma w'ani ayɛ dɛn ada hɔ ɛma wobi mbatom mfuturo nyɛ dɛn ɛngu ɛfrɛ ne sɛ w'ani so mmom no wobɛma w'adwene mu ada hɔ pefee ne ho sɛ ampa ɛberɛ no a Awurade Yesu Kristo kaeɛ no aso nti woka di sɛm tie aduanu mmienu ɛyi mu ɛdu no a meɛntie Onyankopɔn asɛm ɔse na ɔka kyerɛɛ me sɛ nsɔ nhoma yi mu ɛdi sɛm ano na ɛberɛ no abɛn and he said unto me see not the sayings of the prophecy of this book for the time is at hand ɛberɛ no aso adentra because ɛberɛ a Onyankopɔn yii ne ho adi kyerɛ Daniel no ɛwɔ Babylon hɔ no ɔka kyerɛ sɛ nsɛm no any non fancy in a branding at the end of but we dear, okay, this a tea, a deno, mieno, emu, a dua, or chess, a brenner soon, to no many nigh a day, a wee, a payo. It is because I'm an oak, and I say, heaven and hell are watching. Heaven and hell, or more, I a crowd or more hear what is going on. Sabria, I will be there, or campaign time. Campaign time, so I will campaign time, the anacy. Campaign time, no, I say, ye, am I your phone? You have a promise, and you will be bringing. And so on yet at the corner or promises obey no. We are about promising. May I see, may I say, on yet at the corner, in tea, say, Unyanya Quinyano. Now, about Tacunyano soa. If it is now about 2 I am Pia, but can someone can see near the idea by Shambre Bia or Brana or Pe Tumino? Your friend is saying, hey, one can, sir. Ti bibri ti yaso sa du campaign tema etumi ye no me bia eye ni ade ade no mum ne du ebra abato no bedu ho a na se abato no bedu ho a da e ho na obehu bibia o to abade afa se wo ko bon sem jem ana se wo ko heaven we bi saw yi ore bi na owuye owuye no ana obofo be fa no ledi ka ode ne ko hell Look at her no who say, ah, your boy more ho, or when somebody cast a yatin and once somebody didn't be out to the trees with there, when somebody should cool to address it come a month for Germany. Hey, I'm going to go with us, eh? Now, I had a no more come and say me, no more cause be pia, oh, if you ask Bia no who be a, oh, the acquire who dear shows, eh, Sana, her, de papa. The debate don't hear me no more for the Sabbath in Jambu. Never found to say, me uncle heaven, see no call you. Or call heaven, one uncle 209 for the hymn, see, and now a num cool, cool, na yet to know all. Bianco, so they be a cotu, so your concron, near the idea of a dean, I see how well come up out. And don't he? I don't hear me no more for the Bible, as I say, a moon, dear, he never found. So better than I heard a heaven, Hannah, a double call. A penny say, Hell ho. Your brother for you be silent, son. Anna, or can say, and so I will need you. I see one in your mamma call. Now a brother would do on a fiddy. Ah, Hell, why? Would you call what's a sub or some any dear than it is so? A ye, Chase, no man who nipped Tim, nipped Kim, nipped charge you your boo bimo. And was ah, Nanya honey didn't come by no. Number four, say, Annie, or say, ah, say, abandon Tessa, Fidio, no, until I see. Or say, Hannah was a woobow until me do abba, media mucko. No, see, no, I'm could be, sir. A papaya, if you had done it, you see, or didn't you do it to the tree, you say, or bon samno. Cause Anna, I'll never buy our dress a camera daddy. Now, Banna on Tessa, we be our cost for you, cost for a month for Germany. And I only know about someone's occasion, said, that time, never campaign time. They are two abenevi, they are 2 years, they are for the diswa. What the 2 minutes are, but she answers, and did you hear your penny heading? The debate your war. Adophonum, eh, at the Shadeka see Wumpa, internet, campaign time, and all the Amy Honey say, Heaven and Hell are watching. Once why I can overhead the app, be opposite, or two abaco, others or two abaco hell, and out to abaco heaven. Etinum, the slout, a brano asso. But my dear, so be you say, oh, Munia, and me postpone repent or China, my sister. Oh, dear child, Massacre, a Kenya Master Mitchell, oh, me the crab cry, and Yansacre, a cry, Massacre, a bread in the hole, and mouth. Don't postpone repentance. Don't postpone forgiveness. Would be I am from Swa, as all the channel, Yammy the two, with the two old day, D. Ben and son, with them a general home, eh, Bonifacio today. And I said, why, J. Pacona, Jenna from Swa, too. Also, no, some pay you to the chair, as we said, eh, yet the chair. Don't postpone serving God. But swimming ameno, may try and nature, may I give you a bit of my amen ameno, may oh, and nature, sika sems God will be right there, oh, may train, that will from me, say, massa, a bre, any ho, a mount, a brain ye, say, be you a so we are, say, ne, and I say, we. It sounds a Bible, no, I can't prefer say, it's a day, a brebia, any ho, ma, or the senibia, ebra wo no se ebra so se aso ka che se mhumai enso emu edisem na no na ebra no ayede enye edu yemfa homan kosi asem yedere kosi e kosi na debia ya ka debia ka nende ye wonra e wonde ye wochina ye ka nende se wo adwese kra bia ese wo sakra nende enipa ewo nyoma na bi wo se nipa hu ina ye boni yakopon ni nyoma ye de aboni yakopon yi do do ye chire brothers ye no boy for no o ma christo be de ebewu agie jo bibiara obo ye christo din bia no obenya nkwa asem na yaka chire no Romans 5 feet yakopon yi do a odo ye chire brothers ye be for no e brothers ye no boy for no o ma christo ebewu ye de ebechi ye nti nkwa asem na ye dia brewu se fa christo so kraje nkwa se christo pie na hindi mo a obo ye part of faith obo ka ho to so obo sampa ye urade yesu bisero amene me nemu sampa o wona nkwa eye odia obo wu age me nkwa te fa so me kra age nkwa na urade bo ame me timi trust ba so pie a me nemu asifo yin dan yo iraba so obo sampa ye me shrau ye nkwa sam ena edi feel life for media ministry ho na edi abre am so mfo akwae food ena me de bro telephone number 0244869499 0244869499 asemi e free life for media ministry on about je baba nyamishwa.